Southern Warrior. It's a boy Frank Tizo. Sapati vintu vima punta tika esa kupushinga njepa mene vima punta Jimwe mweka muni ilimbisa sabe tea mai Misozi zanu njezi nilimbisa tea mai Nikalangana bafana bangani malila Wati bururu wati tamunga si wati ziva Wanasangana weka weka sabe tewa chuma Mafoni ya kisoma yanka ise tika chuma Kulila kwa misozi zanu nje kunirimbisa That's why nikauka ni mapembela tetejiri Kutimulungu wa kusunge ni tapea mai Kutimuka iwone success ya wana wanu
Lila kama iwanda Njakuma nikosesa nikakumbu kila mawanu wa mama Nimakala na chumwe ya mwe Kala ibu kishifu mwapita mbo Kakumpusha wa mayo Pela makana, yeah. Papa, oh, Papa, oh. Lesson is
yeah. There was a point of life for many nina rubyanya. Amai nashtandastan kuti mwana marubyanya. Bapanza bana kamba, bapanza bana soka. Mumeso mwao senzo puna na kuni wonamo. Kuona kwetia chokela ni kutali tepati Bintu vema tichitila ni vikuru tepati Ziko motea mama, ziko motea mama Kutulu kusha kwanu tinafika paskulu Kulila kwanu kwa misozi ndye kunilimbisa Ziko mokuli bonze vema tichitila mama That's why ina mile mbela nyimbo kutimu zive Wana kuliva vena nifuna cheva zive
Kulila kwa maiwanda Njakuma nikosesa nikakumbu kila mawanu wa mama Nimakala na chumwe ya mwe Kama ibu kishifu mwapita mbo Kakumpusha wa mayo Filampela makani
DJ DK's Owen Mumbai got you. Eddie Beats.
Zenwalk.com.
Mami saw me.